Shaku na badinego, limo lulu wako. Aike, we wada bube dibia, wotoge sibu aike. Babara chukwu egwu onye gi ndu babara chukwu egwu onye ọbụla babara chukwu.